MK Music Promos Exclusive.
Internationally known.
Vimeo Jerabo.
No other than
Swiss. 50. Uludile po 50. Ubike po na 50. Ibe vya mama 50. Angola mona 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 disco. Icone vya bula mano chikota na vya nsho. Disco. Wamuika tena pisto. Mutumba na ma 50. Vamuma na akwito. Pisto zinande wate bam bam. Meneva mona mona muganga.
Exclusive from MK Music Promos. Let's see.